allaha u naxariistay waxaa magaalada toronto ee dalka canada ku geeriyooday mid ka mid a ciyaaryahanadii ugu horreeyey ee xulka qaranka kubadda koleyga gabdhaha soomaaliya saciida nuur abuukar oo lagu naanaysi jiray wariiri ayaa shalay u dhimatay xanuun ay la ildareyd. haddaba maxamed cabdi sandheere ayaa warbixintan inooga diyaariyey. allaha u naxariistee geerida marxumadda.
allaha u naxariista. saciida nuur abuukar ayaa magaalada toronto ku geeriyootay kadib dhowr maalmood ay ku jirtay cisbitaal ku yaala magaaladaasi toronto. saciida waxay aqoon dhow isku lahaayeen dahabo baraxo xasan oo ah dhakhtar caafimaad oo ku nool gobolka minnesota. doctor dahabo ayaan weydiiyey inay ka warantaa aqoontii ay u lahayd marxumadda.
bismillaahi raxmaan raxiim. waxa waaye maanta waxaan weynay oo naga dhintay gabar aad iyo aad u wanaagsaneyd, aad iyo aad aan isugu dhoweyn, aad iyo aad aan saaxiib u ahayn, qolo waqtiyadii dambeeyey la kala dhaqaaqay. saciido waxaan isbaranay, waan aniga iyada markaan sigis garayd ahayn aan volleyball isla bilaawnay. samarkaas waxaana la baray basketball, ka bacdi schoolka oo intermediate school media inferiore la dhihi jiray waxaa markuu yiilay aan u ciyaaraynay. kadib haddana waxaan isla galnay iskoolkii raago ugaas secondary school, isku galaasaan ahayn 7 sano from 8th grade ilaa iyo sanadka ugu dambeeyo high schoolka. marka saciido intaa basketballka isla ciyaaraynay waxaan haddana naqaatay. markii aan 8th grade ahayn waxaan naqaatay oo aan kasoo noqonay national teamkii ugu horreeyay gabdhaha oo 1970 qaahira loo qaaday. aan ahaynay muxuu ahaa annagoo weliba lasoo ciyaarnay dad waaweyn oo high school iyo jaamacada dhigta haddana oo naga waaweyn. waxa waaye sanadkaas waxaa koobka qaatay Egypt. marka markii aan soo noqonay waxaa naqaatay dowladda hoose kooxda munishibiyaan ahaynay. marka haddana waxaan maaragtay kooxda munishibiyo aan maaragtay u ciyaarnay 5 sano at least inta aniga aan la joogay. kabacdi aniga waxaan soo aaday jaamacad talyaanigaan soo aaday. marka waxaan horta uga tacsiyeyna kooxdii munishibiyo ama ha noqdeen wiilal ama ha noqdeen kooxdii gabdhaha national teamkii ugu horreeyey ee gabdhaha ee soomaaliya. saaxiibtay walaashay xabiib cali aadan, saaxiibtay walaashay ruqyota, saaxiibtay walaashay faaluma cabdullaahi ciinad, saaxiibtay walaashay caasha carabeeta, saaxiibtay walaashay zahra deeri. waxa waaye saciido qof la iloobi kara ma aha. intaan isla ciyaaraynay 7 sano ebit kane nagalama raaynin, ebit kane koob nagalama qaadin, ama ha noqdo school media inferiore ama school media superiore ama kooxdii munishibio ama 4 sano oo general daud ebit kenko nagalama qaadin. waxaa haddala dhacday inaan badankaynu aynu noqonay coaches, aynu sameynay xaafadihii maaragtay ama rejiimadii maaragtay oo xamar imaan jiray. waxa waaye saciida she was a good maaragtay coach, she was a good person, she was honest, she was a fighter.
kooxii dugsiyada hoose dhexe iyo sare mooyaane doctor dahabe iyo marxumaddu waxay u wada ciyaareen xulkii qaranka soomaaliya iyagoo ka wada qayb galay tartankii qaaradda africa ee lagu qabtay dalka masar sannadihii 70-meeyadii.
maalintii aan qaahirana la geeyey annagoo yaryar aan bandeeradeenu ciyaaraynay i remember gidigeyn indheheni biyaa ka yimid oo inadeeni soomaalinalo musikadeena loo yeeriyey. she was very good person. marka hooyadeedana qiimay, aabaheedana qiimay, walaalaheedana qiimay. saciida waxay ka tagtay wiil 15 jir ah. marka maanta soomaaliya waxaa waaye intii maqlaysa ay usoo duceeya maalinba qof kastaba maalinteedii tegaysa. she was a tough lady. i loved her, i liked her, she was like a sister for me. marka ilaahay ha u naxariisto inaan u duceyno waaye abow adigana waa maadsantaha inaad soo wacday oo aad iga weydiisay wax saciida qof la iloobi kara ama seekadeeda buug hal buug iska dhaafe 3 volume ka badan waaye intii saciido maaragtay ay soo tartay ama ay soo bartay banooni ama ay soo bartay ama ay dad badan soo kaalmeysay. She was a very kind person.
Sidoo kale marxumada waxaa yaraantoodii kubadda kolayga soo wada ciyaari jireen Xabiiba Cali Aadam oo hadda ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada. Xabiiba ayaan iyadana weydiiyey wixii ka taqaanay marxumada.
Inna lillahi wa inna ilaahi raaji'uun. Allah u naxariisto Saciida Abukar. Waxaan ku xusuustaa waa iskuul koox baanu ahayn. Gabadhu waxay ahayd akhlaaq fiican, sportiga aad u jecel, waliba basketballka anagu isla ciyaari jiray, xushmad badan. Waxay ahayd gabdhaha ugu furfurcoon bay ku jirtay oo si fiican looga yaqaanay Soomaaliya. Waxay deganayd xaafadda Howlwadaag. Waqtigaasna gabdhaha aad baa loo dhuuri jiray markaanu basketballka isla ciyaarayno. Waxaa nala ka soo qaadi jiray xaafadaheena, baabuur baa nala soo deji jiray, asagaana qaadi ururin jiray. Xataa markaan leenahay tababarada, gaariga nala soo deji jiray oo na qaadi jiray. Markaan soo dhameysana ama ciyaaraha runta ah ama soo ahaa tababaradaba, baabuurkaas ayaana keeni jiray. Waalidku waxay jeclaayeen gabadhooda haddayba basket ama banooni ciyaareysa ama ciyaar kasta ciyaareysaba in guriga markii madaxda ama tababaradu guriga ugu yimaadaan ay ka kaxeeyaan hadduna isuceliyaan oo qof lagu ogyahay. Saciido waxay kaloo ku wanaagsanayd markii dhulkeenu dagaalka sokeeye ka dhacay ee lasoo kala xararay Kennedy timid, waan isku aragnay. Ma aysan dihin inay ka mid noqoto ama wax tarto ama ay la shaqeyso kooxda isboortiga oo Toronto joogta ayay la shaqeyn jirtay. Waxayna ahaayeen kooxaha ay la shaqeynayso kooxaha kubadda cagta ee dhalinyarada Soomaaliyeed, taasna aad bay ugu furfurcooneyd aan ku arki jiray.
Baada ciyaaraha Soomaaliya oo qaarkood ay idaacaddu la hadashay ayaa dhammaantood marxumadda u rajeeyey in Ilaahay jannadiisii uu geeyo xigtadeediina uu samiriyo iimaanka siiyo.